moyoni, yote ulioniahidi kwako sifuri, na muri ya maumivu pendo siuoni. Nimekuwa wa kulialia, mengi navumilia, hayako mila yanajirudia. Najipa moyo kesho, labda taishia maumivu, ila tunafumania. Kitu gani ulitaka usipewe? Nikawa kama roboti, remote unayo wewe. Mtu gani uso na fadhila wewe? Niruvua utu wangu ili ufurahi wewe. Ila yani uliniendesha, kanipelekesha kilo nachotaka mimi nikakupa, bado kaniacha mimi nateseka. Upendo wa kweli mweze na pinta upata. Mimi na wewe bas, 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 tuachane bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas, bas, bas. Mimi na wewe bas, 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 tuachane bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas, bas, bas.
Kula sasa fika mwisho. Penzi gani minaona vichekesho? Kama mtoto kwa mama kitaka nyonya, heti yaambiwe kesho. Mtu akikwambia wazilia kisa mapenzi, we mjibu sawa tu, mana mwenyewe ilisema misiwezilia, lawa yamenikuta na mimi tu. Zile funikafumo, bandika banduo, nilijua tabadilika nataka kuniwa. Kumbe sikujua, sikujua, da, bola yaisha tu.
Mimi na wewe bas, bas, bas,
mimi na wewe
bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas, bas,
bola
bas, bas,
bas.
Mimi na wewe bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas.
Com.